wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa in yar u jirtay inay mamnuucdo applicationka baraha bulshada ee TikTok kadib markii aqalka wakiilada ee Kongareeska Maraykanka uu meelmariyey hindisa sharciyeed ku baaqaya in shirkadda Baydance oo ahta TikTok iskale ay applicationkan ka imbiso shirkad Maraykana amaba laga joojin doono in applicationkaasi uu gudaha Maraykanka ka shaqeeyo. Haddaba maxaa sal u ah cabsida dowladda Maraykanka ee applicationkan? Maxay maamulka TikTok kaga jawaabeen? Muddo intee le'eg ayse qaadan kartaa haddii sharciga Kongareesku meel maro in applicationkan la joojiyo? Intaynaan su'aalahaas ka jawaabin, bal aynu horta eegno taariikhda aasaaska TikTok iyo guusha uu xilliga gaaban ku gaaray. Waa kan Badar Jimcaale oo maadada computer science-ka ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
TikTok waxa iskale company la yiraahdo Baydance-na company internet-kii ka shaqeeya buu ahaa. Markii adigu 2014-kii waxay yeesheen company kaloo yaro isaguna TikTok users badan lahaa iyo music ka shaqeyn jiray. Marka hadaba ayay isku biireen oo company-ga merger-ka markii sameeyeen ba waxay noqdeen in company noqdo oo Baydance-ku oo users badana soo galaan. Waxaana uu aad isticmaalkiisu sii batay 2017-kii ilaa iyo xilligii coronaha oo dad badan ay aad u isticmaaleen maadaama dad badan ay shaqooyinka ka maqnaayeen gurigooda joogeen. Marka halkaas uu ka fida u noqday maantana ilaa dad lagu qiyaaso in ka badan 1 billion macaamiil uu leeyahay.
Waa garta. Marka bal dowladda Maraykanka iyo waxay isku haystaan haddaad faahfaahintaada nasiist.
Dowladda Maraykanka iyo TikTok inta badan waxay isku hayaan waa competition-ka guud ee tartanka u dhexeeya waxa weeye xagsalka u haysa tartanka u dhexeeya Maraykan iyo Shiinaha. Kambanigan TikTok waxaa laga leeyahay dalka Shiina. Marka Maraykanka hadda waxaa badhowey Pew Research ay sameeyeen, kambanigan leera Pew Research uu sameeyey wuxuu sheegay in dadka Maraykanka ee dowladda u dhexayso 17 ilaa 40 inay 60% ay isticmaaleen. Marka data badan oo lagu qiyaasayo 70 million oo macmiil oo datadu ayaa ka badan TikTok ayaa. Marka dowladda Maraykanku waxay ka shakisan tahay in datada information ay hayaan in dowladda Chinuhu access u yeelaan si isticmaali doonto. Waxaa inta badan lagu eedeeyaa TikTok inuu ururiyo information ka badan social media-da kale ay ururiso. Marka Maraykanka concern walaac u qabaa waxa weeye in mid waa mid dhaqaale oo ah in uu kambaniyadii kale Maraykanka la tartamayo, talabaadna in datadan ay gacanta Shiinaha gelayso. Marka labada walaacda Maraykanka ka qabaa.
Waan gartay. Siyaasiin ay ka mid tahay gabadhii la tartamaysay madaxweyne Trump, madaxweyne hore Maraykanka Trump, haddana murashax xisbiga jamhuuriga Nikki Haley maray khudbad jeedinaysa waxay tiri wuxuu maydhayaa maskaxda dhalinyarada Maraykanka, brainwash buu ku sameynayaa. Marka dhinaca freedom of information amaba in dadka Maraykanka ay ogaadaan wax ka socda Maraykanka dibadiisa, dadka qaar baa ku doodayay arrintaasi kaalin muuqata
way ku yeelan karaysaa. Laakiin in badan waxa lagu yeedhayaa TikTok in bahashan waxaa la yiraahdaa algorithm-ka uu isticmaalahay inay yihiin algorithm ka sarreeyo ka horreeya kuwa kale isticmaala social media-da tahay. Marka Nikki Haley markii problemkaanaysa arrintaa waxay khasran garaynaysay algorithm-ka isticmaalaan oo more specific u ah. Marka tanta ka weyn waxa weeye maaha informationka damaanta meel walba laga heli karay internetka oo furan. Laakiin datada Maraykanka iyo inaan de Maraykanku u protect garanayo kambaniyadiisa kale ee social media-da, waayo hadda sida ogtahayba TikTok uu ka horreeya Instagram iyo Twitter wuxuu kusii dhow yahay YouTube inuu gaaro. Waxaan la aaminsan yahay sida rate-ka hadduu kusii socdo inuu YouTube kana dhaafi doono isticmaalkiisa eventually uu noqon doono isagu platform-ka qure la isticmaalo. Marka datada iyo information-ka uu ururinayo ee leh maaragtay magacyada iyo location-ada iyo meelaha waa wax dhow la isku isticmaali karayo, dowladuhu isku isticmaali karaya. Marka walaacoodu halkaas ku salaysan yahay labada dhinac uu leeyahay, taa dhaqaalaha iyo tan competition-ka ah inay kambaniyada kale Maraykanka uu la tartamayo.
waan gartay kambanigu wuxuu ka yiri eedahan ay dawladda Mareykanka u jeedinayso
kambanigu waxay eedaha way diideen waxay leeyihiin anaga dawladda jeenuna ma kontrolsho xitaa waxay sameeyeen information code ee dadka Mareykanka 170 million dadka Mareykanka ay isticmaalaya waxay xaggan Mareykanka u soo rareen oo kambanigu Mareykanka oo kale yaro Oracle ay heshiis la galeen oo la maareeyay cloud infrastructure marka kambanigaas hadda information ka ayay leeyihiin waxaan information ka ku hayna Mareykanka gudaheeda iyo Singapore oo Mareykanku aan xasaasiyad ka qabin laakiin arrimahaasi Mareykanka ma qancin waxaan aaminsan yihiin information ka TikTok uu ururinayay in dawladda Chiinuhu xilli kasta u baahato ay heli karayso oo shuruucda dawladda Chiinaha ay dalka ka jiraay u sahlayaan inay maaragtay ay information gacanta ku dhigaan marka watan baarlamaanka uu sharci baaskariyay aqalka hoose oo weliba aqlabiyad 320 xildhibaan u codeeyeen in kambaniga TikTok lagu khasbo in kambani Mareykanka laga iibiyo oo marka hadda biilkaasina sharcigaasina kulaha sare ee sanadka ayuu ku maqan yahay sidoo kale madaxweynuhu baydhan wuxuu sheegay inuu haddii sanadka uu soo maro inuu sinsi doono
waan gartay marka ugu dambeyn haddiiba ay dhacdo inuu isku raaco kongreesku goorma ayaa go-aanka ugu dambeeya laga qaadanayaa kambaniga
weli proceska ay maraysaayo sanadka markuu tago kuley dad badan oo waxa jira sanatara qudhuudo oo maaragtay kasoo horshaday markaa weli waqti badan baa ka haray laakiin haddii uu sanadkana soo maro madaxweynuhuna saxiixo oo sharcis noqdo waxaa dhacaysa markaa waxaa la siinayaa oo sharci ku qoran lixlood guduhooda inuu TikTok uu iibiyo oo kambani kaloo Mareykanka iibiyo marka taasina matalano oo TikTok markay iibinayaan waa inay fasax ka soo qaataan dawladda China dawladda Chinauna sii sheegtay ma sii doonto fasax inay iibiyaan marka wax badan oo waxaa jira weli harsan oo prosesska loo maray kambanigaas
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaynu barnaamij kale oo kale amar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.